Yakwanaso nthawi ya program yathu santhule Bible, pomwe ndi nthawi ndithu yapadera kwambiri pomwe timasanthula buku lopatulika kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso. Mbale Osman Chiramanda lero akhala akusanthula pomwe tinalekezera mu program yapita ija mu chivumbulutso chapter 21 koma tiyambira pa verse 2 kulekezera 5. Pomwe lero tikhale kumva zambiri zinthu zatsopano. Nayu mbale Manda.
Landani mwoni kwa kumamba ino kondedwa anzanga pa ulendo. Lelo Ambuye atitsogoze ndi mawu amene akuchokera pa 1 Korinto 1 verse 18. Pamene Paulo akunena kuti, pakuti mawu antanda ali ndithu chinthu chopusa kwa iwo akutayika. Koma kwa ife amene tikupulumutsidwa ali mphamvu ya Mulungu. Mu programu yata tinali kukambirana kuchokera pa chivumbuso chapter 20. Kuyambira verse 14, ndukalekeza chapter 21 verse 2. Pamene timaona zamoyo wa muyaya. Ndipolera pa chivumbuso chapter 21. Kuyambira verse 2 mpaka 5, tikambilana zamoyo watsopano. Tentembe kuyerenga verse 2. Ndipo ndinaona nzinda woyelawo, Yerusalemu watsopano, uli kutsika kumwamba, kumwamba kwa Mulungu. Woko nzeka ngati mkwatibwi, woko metseduela mamuna wake. Mau awa, nduwa mene akukondoletsa kwambiri. Ina ndi kukubira kuti Yerusalemu, ali kumalo kumwe ifo kulubilila tiza kalako. Ndiye tikamane na kuti tiza pita kumamba. Tena na kukala ndi chitunzi chakuti, nduwa malo ya niwe nindiitu. Ndipo ndi nzinda, wochedwa Yerusalemu watsopano. Tsono ine ndikuona chithunzi chosiyana kwambiri pakati pa Yerusalemu wakale ndi Yerusalemu watsopanoyo. Ndikunena mawu amenewa chifukwa chakafotokozedwe ka Yerusalemu watsopano kuti adzakonzedwa mwatsopano monga ngati mkwatibwi amene akukonzekera kukumana ndi mwamuna wake. Yerusalemu watsopano ndiwo malo a muyaya omwe anakonzedwa kukonzekedwa la mpingo. Tsono ndifuna mudziwe kuti mpingo nchipangano chakale komaso nchipangano chatsopano umadziwika ndi dzina la kuti Yerusalemu. Dzina limeneli limayimira mtendere. Uwu ndiwo mzinda wa mfumu ya ikulu komwe mafuko ya anthu anali kupita kukapembedza Mulungu wawo. Uwu unali mzinda wa mtendere womwe unali ndi linga lozungulira ndi kupereka chitetezo. Ndiye nthawi ya nchipangano chakale, momwe mpingo suna onetsedwe bwino. Mzinda umenewu unali kuchedwa Yerusalemu wakumwamba. Kwa matsopano pamene mpingo wakonzedwa ndi Kristu, mzinda umwewu ukuchulidwa Yerusalemu watsopano. Momwe mudzakhala mtendere weniweni. Tale Yerusalemu uyu, ndiye amene akuchedwa Yerusalemu watsopano, chifukwa ndiwo mzinda womwe unakhazikika mamba mwatsopano, komaso ndi pansi patsopano. Anthu ake okhala menemo ndiwo adzaoneka ali mzovala zonyezemera ndi zaulemerero. Izi ndi zomwe zidzasiyanitsa Yerusalemu watsopanoyu ndi Yerusalemu wakale. Komaso padzakhala kusiyana pakati pa mpingo wakale ndi mpingo watsopano. Yerusalemuyu ndiyemwe adzamangidwa nthawi ya ulamuliro wa Mesiya. Tere awa ndiwo malo amene Ambuye Yesu Kristu adanena kuti akupita kukakonza monga tiwerenga pa Yohane chapter 14 ndima yake ya 2 ndi 3. Tela ndi chifuwa chake pa chivumbuso 19 verse 78 tikupeza chitunzi chomwe chikutiloweletsa mu ufumu wa zakachikwi. Kwa mataona anokondedwa kuti Kristu asanatsika pasipano chikuona kuti mpingo ukunyamuka kukakumana ndi Kristu yo yemwe ali mwamuna wa mpingo. Tele uhu ndi ukwati wa mwana wa nkhosa momwe mpingo ndiye mkwatibwe. Mwanjira ena tikunenetsa kuti Yerusalemu ndiye mpingo wa Mulungu womwe uli mmoyo ndi maonekedwe atsopano angwiro. Tele uhu ndiwo mzinda womwe wakonzedwa monga mkwatibwe amene wakongoletsedwa ndi nzelu komaso chiyelo chonse kukonzekera kukumana ndi Kristu pokhala chipatso chake. Wokondedwa anzanga Paulo. ndifuna muone kuti nkhani iyi ndi yomwe ikuonetsa kukwanitsidwa kwa mawu a Paulo amene analembedwa pa Efeso chapter 5 verse la 25 ndi 26. Pamene adanena kuti, amuna inu, kondani akazi anu, monga so Kristu anakonda eklesia na adzipereka yekha m'malo mwake. Kuti akampatule, adamuyeretsa ndi kumsambitsa madzi ndi mawu. Ndiye pa mpando wa kuweruza wa Kristu, ndipo pamene padzakhala kukonza ndi kuweruza wokhulupirira kuti asakapezeke ku mpando wa chifumu waukulu, woyera ndi wopanda banga. Kunena kuti mawanga onse amachimo adzakonzeka nthawi imeneyo, ndipo mphonto zidzaperekedwa nthawi yomweyo. Nkhani kunena kuti Kristu ndiye amene adzagwira ntchito yoyeretsa mpingo wake ndi mawu ake. Kutsimikiza kuti mawu a Mulungu ndi wosopo weniweni wamphamvu woyeretsa litsiro lonse la uchimo. Tera ndi chifukwa chake Paulo pa Efeso 5 verse 27 akunena kuti, kuti iye akadziyikira yekha eklezia waulemerero wopanda panga kapena khwinya kapena kanthu kotere, komatu kuti akhale woyera ndi wopanda chilema. Tsono pano ndifuna kunenetsa kuti chithunzi chomwe tikuchipeza mchapter 21 ndiyo chakuti mzinda woyera womwe ndi Yerusalemu watsopano ukutsika kuchoka kwa Mulungu mmwambamo. Uwu ndiwo mzinda womwe ndiwo wokongola kwambiri monga mkwatibwi amene wakonzekera kukumana ndi mkwati wake. Kunena kuti ukwati uwu unachitika ufumu wa zaka chikwi usanakhale. Ndipo pakali pano ufumu uwu tsopano wata. Ndiye Paulo akupitiliza kuonetsa ubale wochititsa chidwi womwe ulipo pakati pa mpingo ndi Kristu pamene akufanizira ukwati wa munthu umene ukuchitika pasi pano. Tetaonani pa Efeso 5 paja ndimeka 28 ndi 32 akunena kuti, koteloso amuna azikonda akazi awo aiwo wokha monga ngati matupi aiwo wokha. Wokonda mkazi wa yeyekha adzikonda yekha, pakuti munthu sadananalo thupi lake ndi kale lonse, komati alilela na alisunga mongaso Kristu eklesia, pakuti tili ziwalo za thupi lake. Chifukwa cha ichi munthu azisiya atate ndi amake na adzaphatikizana ndi mkazi wake, ndipo iwo awiriwa adzakhala thupi limodzi. Chisisi ichi nchachikulu, koma ndinena ine za Kristu ndi eklesia. Tere mawu awa ndiwo mawu a chisisi, ndipo kuti pakali pano chisisi chimenechi chikululidwa kwa ife okhulupirira amene tinadzazidwa ndi mzimu wa Mulungu. Kunena kuti sakupita kwa anthu osakhulupirira, tera ndi chifukwa chake koyambira kuja Paulo pa Efeso 5 verse 18 adanena kuti, ndipo musaledzere naye vinyo mmene muli chitaiko, komatu mudzale naye mzimu. Uwu ndi ulamuliro okhawo momwe inu mwenena kuchita kanthu ndi mzimu woyera. Ndiye Paulo mundime ija yokwati akunena kuti eklesia, kunena ife okhulupirira, tiyenera kukhala pa ubale wabwino ndi mwana wankhosa amene ali mkwati wathu. Tsono Paulo akutsindika kunena kuti ukwati sichikonzero chomwe chimachitika chongokhala kapena kugona pamodzi ayi, koma tiyenera kudziwa kuti pamene mwamuna asankha mkazi ndipo kuti mkazi wovomera. Awiriwa ayenera kudziwa kuti ndi wothupi limodzi. Pachifukwa chimenechi ndikuwavuta kuti inu mupweteke thupi la inu nokha mwada. Wokondedwa anzanga paulendo, Paulo mundima ino akunena kuti chithunzi cha banja chomwe watipatsachi ndicho chinsinsi, monga akunena pa Efeso 5 verse 32. Pamene akuti chinsinsi ichi nchachikulu, koma ndinena ine za Kristu ndi eklesia. Ndiye nkhani kunena kuti popeza inu ndine ndife mkwatibwi. Pamene tikhala pa ubale wa ukwati ndi Kristu, matupi athu akhala thupi limodzi. tendi chifuwa chake. Kalata woyamba wa Yohane chapter 3 verse regular 2. Ndi momwe akunena kuti okondedwa. Tsopano tili wana wa Mulungu ndipo chisanaoneke chimene tidzakhala. Tidziwa kuti pakuoneka iye tidzakhala ofanana ndi iye. Hallelujah. Mau awa ndi omwe akutsindika kunena kuti inu ndine ngati anthu okhulupirira tsiku ilo likudzalo mu ufumu wa Mulungu tidzakhala wofanana ndi Kristu popeza matupi athu adzaphatana ndi thupi la Kristuyo. Ichi ndi chifukwa chake Ambuye Yesu adanena motsimikiza pa Yohane 14 verse 2 ndi 3 pamene adati, nyumba ya Atate wanga alimo malo okhala mu ambiri. Ngati sikudali kutelo ndikadakuwuzani inu pakuti ndipita kukakonzerani inu malo. Ndipo ngati ndipita kukakonzera inu malo ndidzabweranso ndipo ndidzalandira inu kwa ine ndekha kuti kumene kuli ineko mukakhale inunso. Haleluya. Kodi inu okondedwa, simukuona chithunzi cha ulemerero chomwe tikakhala pamodzi ndi Ambuye Yesu moyo wonse? Taonani kuti ine sindikuona kuti padzakhala cholengedwa china chilichonse ngakhale angelo omwe ali mwambamo kuti ndiwo amene adzakhala pa ubale wachotsa phazi nane mpondepo ndi Kristu Yesu. Ayi, ili lidzakhala ndi tsiku la mtengo wake momwe tidzakhala tikukondwera nthawi yonse yamuyaya popeza tidzakhala titaphatana naye Kristuyo. Kodi inu okondedwa, muli wokonzeka kuoneka monga momwe Kristu ali lero lino? Verse 3. Ndipo ndinamva mawu akulu ochokera ku mpando wachifumu ndikunena, taonani chihema cha Mulungu chili mwa anthu ndipo adzakhalitsa nawo ndi iwo adzakhala anthu ake ndi Mulungu yekha adzakhala nawo Mulungu wawo. Ndipo adzawapukutira misozi yonse kuichotsa pamaso pawo. Ndipo sipadzakhalanso imfa, ndipo sipadzakhalanso maliro kapena kulira kapena chowawitsa. Zoyambazo zapita. Poyamba ndifuna tigwire mawu akuti chihema cha Mulungu chili mwa anthu. Ndiye funso likuti kodi chihema ichi ndiyo chiti? Taonani pamene tibwerera Ambuyo pa Yohane 1 verse 14 ndi pamene tipeza mawu akuti ndipo mawu anasandulika thupi nakhazikika pakati pa ife. Ndipo tinaona ulemerero wake, ulemerero wonga wobadwa yekha wa Atate wodzala ndi chisomo ndi choonadi. Ndiye pamene akunena kuti mawu anakhazikika pakati pa ife, Yohane akunena za Kristu amene anakhala pakati pathu, kote kuti chihema chomwe akuchinenachi ndiye Kristuyo. Tsono Kristu ndiye amene anapachikidwa pa mtanda ndipo pamene anaukitsidwa anaonekera ali mthupi la ulemerero. Ndiye popeza ife tidzaphatana naye Kristuyo, ifeso tidzaonekera ndi matupi a ulemerero omwe tidzalowa nawo mu Yerusalemu watsopano. Nkhani kunena kuti chihema ichi ndi chosiyana ndi chihema cha Mulungu chomwe chimakhomedwa mchipululu, komanso ndi chosiyana ndi chihema chomwe chikutchulidwa pa Chivumbuso chapter 13 verse regular 6 komanso chapter 15 verse regular 5. Chihema ichi chikusonyeza kuti Mulungu ali pakati pa anthu mdziko lapansi komanso ali mu Yerusalemu watsopano. Tale ichi ndi chimene akutanthauza pamene Yohane akunena kuti ndipo adzakhalitsa nawo ndi iwo adzakhala anthu ake. Ndiye pamene tiunika zaliwula kuti kukhala mmawa Mulungu, liwili limaonetsa kukhala pa chiyanjano ndi kulandira mdalitso wa Mulungu. Taleni mukhoza kuona kuti anthu omwe adzakhala mu Yerusalemu watsopanoyo ndiwo anthu a Mulungu, ndipo kuti osati Mulungu adzangokhala pakati pawo pokha koma adzakhala Mulungu wawo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano ndifuna muone kuti kupezeka kwa Mulungu ndiko kumene kukuthandiza moyo watsopano kwa iwo amene akukhala mu Yerusalemu watsopano. Kunena kuti moyo uwu ndiwo wosiyana ndi moyo wa Ambuyo, momwe woyela mtima anali kuzuzika. Ndiye Mulungu akulonjeza kuti adzawapukuta misozi yonse mmaso mwawo. Izi zikupereka chithunzi chakuti mdziko lapansi muli anthu ambiri omwe ali ndi wodzazidwa ndi chisoni komanso ndiwo oungulumwa, koma mu Yerusalemuyo simudzakhala kukhetsa misozi. Tikunena kuti sitienela ife kukhala ndi maganizo akuti woyela mtima adzakhetsa misozi pamene adzakumbukira zolephera zawo za mbuyomo. Ayi, tedi kutsindika kunena kuti munthu adzakhala ndi mtendere chifukwa cha mtendere wa Mulungu, koma osati chifukwa cha zolakwa zakezo anaziona mbuyomo. Ayi, tsono tiyenera kudziwa kuti misozi iyi ndi yomwe woyela mtima anakhetsa pamene anali kuzuzika chifukwa cha dzina la Khristu, osati kuti amava chisoni ndi zolephera zawo. Ayi, nkhani ndi yomwe ikugwirizana ndi zinthu zomwe zimakhudza moyo wa munthu, monga imfa, chisoni, kulira ndi kupweteka. Zinthu zimenezi ndi zimene akunena kuti sizikapezeka mu Yerusalemu watsopanoyo. Tela ndifuna ndikuonetseni mwamaka chithunzi chakuti kuyambira pomwe tidayamba kusanthula buku ili, inu nthawi yonse mwakhala mukuonelera mwambo woyika maliro. Kutanthauza kuti anthu akhala akufa nthawi yonse, ndipo kuti njira yakumanda ndi yosasoleka pakali pano. Ndiye Yohane akunena kuti zinthu zonsezi mu mzinda umo sizidzakhalako. Tikunena kuti lero paliponse anthu ali ndi vuto lakuti malo amanda atha. Dziko lonse lero lino ndi malo amanda, koma vuto ili lidzatha kukondedwa pasipo mpano, chifukwa mu Yerusalemu watsopano ndimwe mmene simudzakhala malo amanda. Kutanthauza kuti anthu amene amasambitsa maliro lerowa adzakhala wopanda ntchito. Madokota atikuwaona lerowa adzasowa ntchito. Tere ndi chifukwa chake Yohane potsiriza akumba mkota wa zonsezi ndi mawu akuti zoyambazo zapita. Haleluya. Kutanthauza kuti ndiyo nthawi yolandira mdalitso anthu amene kale anali otayika ndi machimo awo. Ndiye mawu a Mulungu ndiwo amene akutsindika kunena kuti sikuti ndi dziko lakale ndi kumwamba kwa kale kokha komwe kudzachoka, koma zinthu zina zonse zomwe zikupezeka mmenemo izinso zidzachotsedwa. Tele izi ndi zinthu zomwe ngati zingalowe mdziko lomwe tikulinena ndi kumwamba kotsopano tikunenako, ndi zinthu zomwe zikhoza kudetsa kapena kuononga malo amenewa. Verse 5. Ndipo iye wakukhala pa mpando wachifumu anati, taonani, ndichita zonse zikhale zatsopano. Ndipo ananena, talemba, pakuti mawu awa ali wokhulupirika ndi woona. Tsono pamene tisiyanitsa zakufula komwe kunatuluka mmwamba mu verse 3, tipeza kuti kufula komwe kukumveka mu verse 5 uku ndi kumene kukusonyeza kuti yemwe ali pa mpando wachifumu ndi yemwe akulankhula. Ndiye amene akulankhulayo ali pa mpando wachifumu, kotero kuti ndiye Khristu yemwe adayamba kuonekera pa mpando wachifumu. Uyu ndiye amene adzapanga chinthu china chilichonse chatsopano. Tele ichi ndi chimene akunena Yohane pa chivumbuso chapter 20 verse like 11 pamene akuti, ndipo ndinaona mpando wachifumu waukulu woyela ndi iye wakukhalapo, amene dziko ndi mwamba zinathawa pamaso pake ndipo sanapezedwa malo awo. Tsono pano kondedwa, ndipo pamene taona kuti pali chikonzero chatsopano chomwe chikugwirizana ndi moyo watsopano. Tele uwu ndiwo moyo umene tidauyamba pamene ife tinabadwa mwatsopano, koma tisanafike pomwe tifunitsitsa ndi pamene tiyenera kufika. Ndiye chikhalidwe ndi maonekedwe a zinthu zomwe zinalipo zinasintha, kotero kuti dziko linalengedwa latsopano ndi cholinga chakuti zinthu zimenezi zigwirizane ndi dziko latsopano. Ichi ndi chifukwani chake tikubva pa chapter 21 ya chivumbulutso verse lake la 1. Tikupeza mawu kuti ndipo ndinaona mwamba moyamba ndi dziko loyamba zidachoka ndipo kulibeso nyanja. Tsono mawu akuti taonani ndichita zonse zikhale zatsopano ndiwo mawu amene akunena kupanga kapena kumanga chinthu chomwe panalibe kale. Apa akunena monga momwe adanena pa Mateyu 19 verse 4 pamene adati ndipo iye anayankha nati, kodi simunawerenga kuti iye amene adalenga anthu pachiyambi anawalenga iwo mwamuna ndi mkazi? Ndiye pano ndifuna ndinene kuti zinthu zonse sizidalengedwe pamene kumwamba ndi dziko latsopano zinalengedwa ayi. Koma mawu amenewa akutanthauza kuti zinthu zonse pamodzi ndi anthu atsopanowa akhala atsopano ngakhale pamene akuchokera kuchilengedwe chakale. Ndiye kulengedwa kwatsopano kumene tikunenaku Yohane akufanizira ndi momwe muja Hava adalengedwera, popeza iyeyu analengedwa kuchokera kunthiti yakale ya Adamu. Ndiye liwu lakuti kulengedwa kwatsopano akungofotokozera kwambiri zakusinthika mmakhalidwe ndi kuonetsadi kuti munthu wapangidwa posachedwapa. Telenkhani kunena kuti kutha kwa zinthu zonse tsopano kwafika kumene kwakwanilitsidwa ndi kuchoka kwa dziko lakale ndi kumwamba kwa kale. Zinthu izi zonse pakali pano palibe ndipo kuti dziko latsopano ndi kumwamba kwatsopano kwalengedwa. Ndiye pakuonetsa kuti pali kufanana ndi momwe chilengedwe choyamba chinachitikira monga akunena pa Masalimu 33 verse 9 pamene akuti pakuti ananena ndipo chinachitidwa, analamulira ndipo chinakhazikika. Apa anali kunena kuti ndondomeko yonse yokhudza kukhazikitsa chisomochi inakwaniritsidwa. Kunena kuti munthu aliyense amene analandira chipulumutso mwachisomo ndiye woyera mtima amene anatengedwa ndi Khristu, ndipo kuti thupi lake linaundikitsidwa kuchoka kwa akufa ndipo pakali pano linasinthika. Ndipo kuti woyera mtima onsewa akungokhala ngati mkwatibwi amene akukonzekera kukumana ndi mwamuna wake. Ndiye taonani tsono akondedwa kuti malonjezo ndi ulozi wonse wokhudza makhalidwe a ulemerero a mpingo osewa tsopano akwaniritsidwa. Kunena kuti chinsinsi cha Mulungu chomwe chinali kulankhulidwa ndi atumiki wake tsopano chatha kapena kuti chakwanitsidwa, ndipo kuti ufumu wonse wa Khristu wakhazikitsidwa, ndipo kuti maufumu ena onse aphwasulidwa. Tsiku la chipulumutso lafika ndipo Khristu akudzitchula yekha pa chivumbutso 1 verse 8 pamene akuti, ine ndine Alefa ndi Omega, amene ndiye woyamba ndi wotsiriza. Ili ndilo lingaliro lomwe likupereka ludzu kwa okhulupirika onse, lofuna madzi a moyo amene ndi Ambuye Yesu Khristu, monga adanena pa Yohane 7 verse 37 pamene adati, ngati pali munthu akubva ludzu adze kwa ine namwe. Haleluya. Ndiye Yohane pano akudabwa ndi zinthu zonse zomwe wamva ndi zomwe akuziona, ndipo akungofuna kuti azikumbutsidwa pafupifupi pa zinthu zimenezi. Pachifukwa chimenechi akuzidwa kuti alembe, popeza mawu amenewa ndi woona, ndipo kuti kunali kuyenera kuti alembedwe ndi cholinga chakuti oyera mtima wonse alandire chitonthozo ndi chilimbikitso. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pamene tikutsiriza Yohane akunena kuti zinthu zonse zomwe adanena ndi zomwe anali pafupi kunena zinali zoona ndithu, chifukwa chakuti zinali zochokera kwa Mulungu amene sanganame popeza ndiye wokhulupirika. Ndi mawu awa kwa lero telekeza pano. Ndipo nali kukambirana kuchokera pa chivumbuso chapter 21 verse 2 mpaka 5 momwe timaona za moyo watsopano umwe uli mkudza mufumu watsopano. Ambuye akudalitseni komanso akulimbikitseni kuchita chisankho cholowa mu ufumu watsopano. Amen.
Ameneyu anali mbale Osman Chiramanda tsogolera ku Central Mwa Mulungu ku chivumbulutso chapter 21 chinambira pa verse 2 kulekezera 5 ndipo ndi gawo la tsopano tineno kuti gawo lokamba za tsopano mu programu ya tisanthule Bible yapadera kwambiri yopereka mpata kwa inu yondine kusanthula buku uli mujadamira moja buku la Genesis mpaka pano pomwe tikumaliza buku la chivumbulutso. Mprogramu yathu yotsatira tizapitiriza mu chapter 21 chomwechi cha buku la chivumbulutso. Ndikupatsireni makera a programuyi kuti tithe kulumikizana. Makera ake ali motere pa kalata kulembera ku adresi tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Koma pa email lembirani ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ndipo ndikuthokozeni ino amene mmatumizira ma emails. Chifuka masiku ano ma email ama pwekela apo kuyankha kumanso kuti tithe kutumizani ma notes nsanga inu amene mapempha ma notes a program oyi. Ndiponso mukhoza kutumiza ma text message ku nambala iyi 0926500199 0926500199. Ambuye akudalitseni zikoma kwambiri.